sota. Wawa, wawa. Osh, osh, osh. Osh, osh. Osh. Humo, 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 humo. Ow, 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 ow. Osh.
Seto.
Ukifunga show mtani kwako zingatia, wameme simi kwa jua unamegaramia. Ukifunga show mtani kwako zingatia, wameme similio na chula megaramia. Ukifunga show mtani kwako zingatia, kwa hapa mwendo milio wanazungusha bendera. Wanazungusha bendera. We zingatia maukoto, 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 maukoto. We zingatia maukoto, 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 maukoto. Wezingatia maukoto, 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 maukoto. Seto maisha mtia, maisha mtia, maisha mtia, maisha mtia, bado maisha mtia, maisha mtia, maisha mtia, maisha mtia, seto maisha mtia, maisha mtia, maisha mtia, maisha mtia. Maisha mtia yamenikuza MC, majungu fitina nikawa sifagili, wala sikujali pigo za kina nani, kana ishi kisela mapepe sifagili, mapepe sifagili. Na pandeza vinona na shikwa na pata uma, na seto bado haitoshi, na wakaka transformer, watoto kumba japona, wekumbe wanauma, daktari na wapadosi, sikiliza na chosema. Sikiliza na chosema. Wanaisika na njua, wanaisika na ludia, wanaisika manako mdoma na wapati pwen. Na tukipata kibos, boya usinipe mikos, kasi nukareta los, itikeliza kigos. Mwisho ni utanona nooks. Batu na yo mwenyewe usisubiri uletewe, nikitazama kiozi lo najona mwenyewe. Mapicha picha jamani, ya univae miwani, na wazu mpande zote nona kama tafalani. Ukifunga show mtani kwako zingatia, wameme simi kwa jua unamegaramia. Ukifunga show mtani kwako zingatia, wameme simi lio na chula megaramia. Ukifunga show mtani kwako zingatia, kwa hapa mwendo milio wanazungusha bendera. Wanazungusha bendera. Wezingatia maukoto, 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 maukoto. Wezingatia maukoto, 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 maukoto. Wezingatia maukoto, 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 maukoto. Kumbe kucheza unajua, kumbe kuluka unajua. Dogo J, kumbe kucheza unajua, kumbe kuluka unajua. Wecheza sinkeli, nyoneshe sinkeli. Wecheza sinkeli, nyoneshe sinkeli. Twete, kumbe kucheza unajua, kumbe kuluka unajua. Dogo Madi, kumbe kucheza unajua. HD, kumbe kuluka unajua. Wecheza sinkeli, neluka sinkeli, bado anecheza sinkeli. 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 Neluka sinkeli. Wecheza kwa kujidai, una dola mia. Wecheza kwa kujidai, una tumboni. Wecheza kwa kujidai, una dola. Taratibu wecheza kwa kujidai. Twende mbele, wecheza kwa kujidai. Wena mwishu nyuma, wecheza kwa kujidai. Echipanya boss, wecheza kwa kujidai. Bado, wecheza kwa kujidai. Wecheza kwa kujidai. Ifi digi digi, wecheza kwa kujidai. Una baba kaila. Ebuza Esoni, kapteni Mdogo Madi, HD wa Kipemba, na panya bosi, na mheshimiwa, hey. Cheko, na kaka Dani, baba Gesi, hey, baba B, hey, banke mbili, hey, bei wa kai, hey, debaristi, hey, baba Aila, hey, Cuba, hey, baba Naim. Yo Sankai, kwa kila msimu. Mbagiala Dazeni Mbobo Sailor Kitunja Mabegian Ebabaru Ebig Sheshe Enchon Kadui Emwanzo Edogoliko Wafalma Kameluti Mdoro Kabatini Des moiseaux qui fourrent, qui m'inquiètent. Et d'Ogodouke, et d'Oulam Sela, Modiba, et Yudamani Christ.